jounal sukabe ediol uwito ngomo jobere aduna yankore fi golle no wiye organisation internationale pour l'emploi sukabe chapande njego enjo wende temederewel cameroon jogaki golle madun ko golle de ala njoddi mo iribe jogi dulto dirado amen yawnde maryamu mumini wattani yilla e sukabe immani be wallitagol nandobe mabbe eltabe sintugol ciudi gollirdi e necce kedo den jantore makonde
hande pelle dilani ujine jego der lesindi do wallita gomnati der kabe fabugo der kembe ban oke williams Nicolas Tamak goto der ardini be kude mabbe
Jokulias expo
Okwelias kautal worbe be rewbe kigangal ha hitande jigi enogas yela nanangal bo kautal der alada ngota be bangtare le sikamrun min yidi le sikamrun dari ndi ferwundi de risku durgo be kautal hore dum mando bo salan do kude dudde ko min huwata ha hiri weti
meno ko kutiji
hakala hitande fu be do kosa der ken hauta be jangino be chufta be da be ha ande be dabareji ngam eltabe lekima ariel
mi jani dum eltugo be do tigorgo dabia purdu kawodugo e eltugo be do dabiaji bantare fagudu no lara na fannu je pat digando tellal jangde taria fagudu
fedde o kewilian o kawra derke ndi e cameroon sapofu bila sefo du dina bila leon be do jangina be ko nafata be ha nokkuje mabbe
Jadi di komite wanti ke himbe Okwelians be jengini amin bana noterke en ardata nomin vallata nokkuje amin den nomin fuddata kugal nana seto min reni gomnati hebini amin kugal ba min yahi min hauti derke en min jengini be no be tefata kugal
nomi daga resi maru amin wari be formi ambo kolani artugal derke en sair maji melari tabiaji melen dulle istajamu gamajum okelian wari wali amcho a reflexion ji ha encouragement ji ni walla derke en man no be keptira tabiaji mabbe yo dum boddum kanyum nafata en yarata en yeso
gotel nder kuude fedde nde yillugo calaje kuude dudde
min
do wada yillude ha entreprise ji dum man do do nafa derke en no be fama ya kere industriel e daraja e saman bon nokkure industriel majum a bantare lesdi bana Cameroon do
yillune de do sanjabo dabiyaji nder calaje gillade
ha entreprise ji majum fu dum sanjani be dabiyaji mabbe do hakkilangol deshet plastic wo'ingo tundiji do ha min yilli fu ɓawo majum min laari ɓe do watini dum hakkilo do no hani ɓe wo'ini dabiyaji mabɓe
hala pilki ɗon nder jangirle ɓurduɗe watanego hakkilo nder elto okwelians
environnement do wakere tilinde machine ha okwelians hakkontama gal ko laranta déchet plastique koma aynugo leɗɗe e ladde bana tiggugo leɗɗe ɗum laati komin huwata diga fuɗɗam
irin fedde nde ɗo mara haaje nder lesdi Cameroon ngam wallitiggo gomnati faabugo derke en ɓe be sanjugo jahargal kuuɗe nder lesdi ngam ɓamtare maari Maryam Mumini, Yaounde, VOA.